akija kusepa nitamfanyia nani viweka. Ra leo nakupa na veo shona, yani leo undo kibebeo. Noma tatatalila talila lila la la lila tatatalila talila lila la la lila. Ila minaona bado navyo nipatia, ongeza mafundi ntakusifia bado. Fanya kukamia univurupia ubongo ubongo bado. Shakushegulia badilisha kipimo na chantimia bado. Koleza ufanisi na nipate uondo yeni ungeza.
Maujuzi, 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 maujuzi. Zidisha maujuzi, 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 maujuzi. Ungeza maujuzi, 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 maujuzi.
Jengo kwako na deka deka, mautampombe na nshapomeka. Nakula bado sijatosheka, ongeza lishe nianze nenepa. Kwa micheza kukukaba nipe na mini kupezidisha nyama, paka mwenza nijute kinitazama. Mini sifuru kute tukianza mchana, yani mpaka kukute.
Tatatalila talilalila la la lila tatatalila talilalila la la lila.
Ila minaona bado navyo nipatia, ongeza mafundi ntakusifia bado. Fanya kukamia univurupia ubongo ubongo bado. Shakushegulia badilisha kipimo na chantimia bado. Koleza ufanisi menipate uondo yani ungeza
maujuzi.